wanaagsan waa mar kale barnaamijkeeni toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guudaha barnaamijkeena toddobaadkii tegey iyo soomaaliya ayaa waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariya wariyaheena maxamed kaafi, waxaa magaalada atlanta ku qaabiya yuusuf sheekh cadow, waxaana halkan idinka soo saara anigu cabdilcasiis siidi. Sidoo kale farsamada ayaa waxaa inoo haya maxamed siidow mayow. iyadoo guud ahaan amni darro aada u baahsani ay ka jirto dalka soomaaliya ayaa sidoo kale maamulka koonfur galbeed. Waa kan wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo inoo guud mara guud ahaan toddobaadkii tegey iyo amniga maamulka koonfur galbeed iyo weliba shacbiga ku nool halka uu gaaray
kadib qaraxyo khasaare badan geystay oo ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. ayaa maamulka koonfur galbeed haatan wuxuu usoo jeestay sugidda ammaanka iyo weliba dagaalka maamulkaas uu kula jiro ururka al-shabaab ee kasoo horjeeda dowladda soomaaliya, sidoo kalena dagaalka kula jira ciidanka AMISOM. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa maalmihii ugu dambeeyey kulamo isdaba jooga wuxuu la qaatay qeybaha bulshada iyo weliba saraakiisha hay-adaha ammaanka ee maamulkiisa, waxaana madaxweyne Shariif Xasan Shiqaadan si deg deg ah u magacaabay guddiga amniga ee maamulka koonfur galbeed, guddigaas oo ka shaqeynaya sidii looga hortegi lahaa weerarada al-shabaab iyo sidoo kale sidii looga shaqeyn lahaa ammaanka. Korneel Mahad Cabdiraxmaan oo ka mid ah saraakiisha ammaanka ee maamulka koonfur galbeed ayaa ka waramay muhiimadda guddigan.
Guddiga xubnihiisa waa 19 xubnood. waxaa magacaabay madaxweynihii koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, wuxuuna u magacaabay laba kacleyn shaqo. shaqadooda waxay tahayna waa sheegayna. marka hore waa sharci dejiyo, sharciga aan la akhrinayo ayagaa dejiyay, waa kii waddanka wax looga qaban lahaa. marka labaad waa fuliyaal hawsha lafteedaba, sharciga dejiyana waa yihiin fuliyaal hawshala oo sharcigan inay fuliyaan ayagaa laga rabaa. marka waxay kaloo ku magacaaban yihiin furitaanka isbaarooyinka bilqanta ah oo la sharciyeystay, beebeelta dad ku sharciyeystay oo magaalada gudaheeda yaal inay qaadaan waa ka mid. waxaa kaloo ka mid ah wadooyinka gobolkan bay soo galana isbaarooyinka yaala nooc kastaba ha noqdeene inay qaadaan. waxaa kaloo loogu talagalay ka shaqeynayaan waa argagixisa la dagaalamayaal kooxdi ugu ismaali dhahay magaca xumaa oo nabadiidka inay la dagaalamaan, haddana fuliyaasha waa ugu jirtaa. waxaa kaloo ugu jira sharciga laftiisa inay dhaqan geliyaan, waxaa loo dejiyey sharcigan in ummadda lagu badbaadiyo.
sidoo kale kulamada madaxweynaha iyo weliba qeybaha bulshada iyo saraakiisha ammaanka waxaa laga soo saaray in hal meel lagu soo wada jeesto isbaarooyinka faraha badan ee yaala deegaanada maamulka koonfur galbeed, sida uu sheegayo wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed Cabdifitaax Ibraahim Geesey.
sidii ammaanka maaragtay loo sugi lahaa, sidii tallaabo looga qaadi lahaa kooxda nabadiidka ugu al-shabaab al-qaacida, sidii isbaarooyinka ama jidgooyooyinka qaar ka mid ah ee ciidamada maaragtay wadooyinku yaalo oo lacagaha baadda ama sharci darrada lagu dadka maaragtay dadweynaha lagu dhibaatay looga qaadi lahaa. arrintaas dood dheer iyo falaqeyn kadib soo jeedintaas waxaa la guddoonsaday in odayaasha dhaqanka reer koonfur galbeed Soomaaliya arrintaa lala wadaago. odayaashana maaragtay markii loo akhriyay qoraalkii soo jeedinta maaragtay guddigaas dib u habeynta arrimaha nabadgelyada iyo qaadista maxay ahayd jidgooyooyinka sharci darrada ah.
marka laga soo tago qaraxyada ka dhacay magaalada baydhabo ee khasaaraha badan geystay, waxaa weeraro ay ka dhaceen deegaano kale oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ay ka mid tahay degmada Afgooye, deegaano ka tirsan degmada Baraawe, iyo sidoo kale weerar ay qayb ka hayeen ciidamo Maraykan ah iyo kuwo Soomaali ah oo ka dhacay deegaanka Owdhiigle, weerarkaas oo lagu beegsanayay ururka Al-Shabaab saraakiil ka tirsan oo deegaankaasi ku sugnaa. weerarada Al-Shabaab ayagu ay ka geysteen deegaanada koonfur galbeed ayaa waxay sababeen khasaaro badan oo soo gaaray dadka shacabka ah. sidoo kale magaalada Baraa waxaa lagu hortagay weerar nin isku soo xiray walxaha qarxa oo qorsheynaya in ciidanka dowladda uu ku weeraro, sida uu inoo sheegay Xuseen Barre Maxamed oo loo yaqaano Xuseen Jeex oo ah guddoomiyaha magaalada Baraawe.
si fiican waa barhaya buwan soo bandhigay aad aan hadlayna waa haynaano laba qanbo oo kuwa qanbo gacmeedka oo aad u culus ayuu wata iyo fiilo oo mobile ku xariirsan oo jeebkiisa ku jiray bacni alaabo biri waxa ku xirnaayay in oo miino aasoo rabay ee labada qanbo gacmeedna oo difaacyada ciidamada inuu labeegsado rabo mataqaan oo ku yaro waxyaabo gale ciidanka ay ka waxaleen difaac waxaan shaqo markii la arkay inaad istaagaysaa meelina dunikan adoo waxa gashay waxa uu wada fahmay iska carar inuu carar dumay ciidamada geesiyasha hadda istaag markii ku biidiyo ninka oo ka baxsaray way arkeen hadda xabadii ku fureen xabadii yar xalay hadda kulli waqtigiisa meesha ku arkay
weerarada ka dhacay magaalada Baydhabo ee khasaaraha badan sababay waxaa looga qabtay dad la xiriirinayay inay ku lug lahaayeen ama ay abaabulka ay qayb ku lahaayeen waxaana dadkaasi la horgeeyay maxkamadda ciidanka qalabka sida iyadoo maxkamaduna ay ku riday xukun dil toogasho ah si kastaba qaar ka mid ah deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa weli waxaa ku xoogan ururka Al-Shabaab ee kasoo horjeeda dowladda federaalka iyo weliba maamulada qaybta ka ah iyo weliba ciidamada AMISOM ee ku sugan qaybo badan oo ka mid ah dalka Maxamed Kaabi Sheekh Bukareedi wadajir Muqdisho
Shaytan marora, mali shegta, kada wadani gali. Shaytan marora, mali shegta, kada wadani gali. Inna gushya sahani, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.